Eyo nga tuvuddeyo omuwanika w'ekibiina kye NRM, Barbara Nekesa, asabye ababaka bannakibiina kino abakubye ebirayiro okutandika obuweereza bwabwe mu Palamenti 12, okutandikirawo okukka mu bantu okubannyonnyola enteekateeka za gavumenti zeetaddewo nga ziruubirira okukyusa embeera zaabwe. Bina byogeredde kwa Young Hotel mu kibuga Kampala ku mukolo mbaka omujjo wa Nakaseke South Charles Kauma Nsereko Basajja Ssubi bwe yeebaliza Katonda n'abantu b'e Nakaseke olw'obuwagizi bwe bamutuusizzaako.
Bwe muyingiridde nga gavumenti ekozesigane nnyo okulongoosa enfuna okwegiyisa n'okuyisa ebyamaguzi, bwe muyingiridde nga gavumenti ekozesigane nnyo okutumbula ebyokusoma n'ebyobulamu, wanaekonseekone banno nga balumuse okukiikirira abantu b'e Nakaseke sawa abakola ekibiina kya NRM, tubasaba muwagize position oba policies ekyokubi musokere tukopiralayizeu, ekyokusatu tujja mulaba nga mwongera okukumiza enebula NRM zekolaki zetuteerawo. Naye ekisingira ddala obukulu ekisaaka kyetuddako pulezidenti waffe yatulungamya kyekisaaka kino kyakukolaba mumaki mu maka.
Nekesa Owundo asabye abantu nabo okwetegekera enkulaakulana egenda okujja mu bitundu byabwe.
Development, do you know what I'm saying? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.